WhatsApp call macaan markaas aran tahay sidaba u duuban kartaa qofka wada hadlaysan codkiisi salaamada sidaba u duuban kartaa adiga codkaaga isaga codkiisi wasi wada jir ah sidoo kale sidaba u duuban kartaa adiga codkaaga kaliya hadba adigu dooqaaga adiga garanaya iyo wixii arbtina duubatid muqaalka waxaan kugu tusayaa hadaba barnaamij jiro arintaas ka caawinaya sida u duuban lahayd qof kasto oo wada hadashan WhatsApp ka call iska wadaan codkiisa intan muqaalka ku gudagalna dadan account-ka soo follow gara soo kale muqaalka shan jir koobilin ku taabso meel dhar war loof muqaalkana saartina waajib weey
Okay Google kaaga imow kadibna halkaas waxa ku qortaa Najib Abis oo sidaas aanu qoran Najib Abis markii aad qortid automatically sidaan kale waxa ku soo baxaya daba sidaan kadibna website kaas uu sarreeyaa si dooranaysa website markii aad doortid wax yar baa suusan inta ku soo kaayo sidaan kale website ku soo baxaya kadibna wax sameeyaysa korba u soo wadaa halka flyers blogan oo geeska wa taabanaysa flyers markii aad taabatid wax yar baa suusan kadibna korba u soo wadaa ilaa ka soo gaadhisid meesha ay ku qoran tahay WhatsApp call recorder oo hadda aan ku taaganay download ba taabanaysa kadibna automatically waxa uu keenayaa halkan korba u soo wadaa hadana ilaa ka soo gaadhis meesha ay ku qoran tahay download markii aad soo gaadhid waa taabanaysa wax yar kor soo wad weli download sala kaarta waa taas halkaana kala degaysa kadibna markii aad taabatid waxa soo saasay kimadaas yar inta dhamaanayaan automatically application kaas ku soo degaya markasta oo aad qof WhatsApp kala hadlasid application kaas active ka dhigo